James.
Naona wivu wenzangu wapendana, nakosa mbivu kutwa kugombana. Kweli si utani, nimekosa sawa. Kubaguana mama siyo sawa. Usilipize ubaya, naumia sana. Yote sababu ya kumbe, najutia sana. Sitaki tena kulewa, sitaki nishaelewa. Nilichofanya so sawa, moyoni minajutia. Siku nashindwa kulala sababu ya mawazo, mwili mifupa nimekonda, na wewe ndo chanzo. Sawa nimekosa, sio kurudia kosa mpenzi. Sina la umeondoka, naumia moyo. Without you I can't please my love. Thinking about you, I gonna lose my mind. Without you, I can't praise my love. I'm thinking about you, I gonna lose my mind. Hey, 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 hey.
Jukes,
maybe forever.
The Lion Touch.